Super Lemon kind of child, so.
Touch.
The African princess.
The daddy buy me something, yo. Do they my issue be la libo? The county fry now my people. Bombay girl, Mr. Bebo.
Nani nini jibane. Shida zote za nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. Venuko sexy, sidiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Bada ya club, one twile, two in one.
Home Kinyamwezi, yeah.
Leo sita tulali mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Leo sisha tulali mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
mpaka giza totoro. Tunapita kila chochoro.
Mimba wale wato bale. Dole maisha vila livo. Appearance with a million jale. Bombay girl mix a bebo. Oh, nah, my girl, she need ya. Mpe baba dry, hila ganja, mpe mix. Oh, nah, my shetana pandition. Shauza godoro na lineti locha nifu. Ni kolabo na baraka, ni princess na mimi. Tuna bring old school, lakina spins madini. Nashinga watoto dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa, tosema ni speech ya mwini. Wazimie data, mana atawasha VPN. Mina dana kuna jipya ila wao ndo again. Mashokolo madien, watoto jipangeni. Hakuna msoto bila pen, na uza niko miko
chen. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au.
You know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita. You know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita.
Leo sisi atulali mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Leo sisi atulali mpaka giza totoro.
Aú.